Yo, what up, Gotham?
Got it, God.
Young D, Young Darussalam.
Darussalam.
They call the Amber. What up? Everybody wanna party. Na school in morning new day. Stress talk on Monday. Yende wapi vionja ushe. Wanna bad day. Gomeli hapa wake up replay. Watoto zudo manza vay. Leo wako osave. Wanna party. Name rap rap mkari. They pop champagne. They dance at it sad and they do it again. Wapo hapo mpaka mshare. My phone don't stop ringing. House party. I swear ya nipenda hisiku kama Friday. Mini mtoto mta. Mina ishi ndoto zangu man. Nimesota sana nusu. Cut it to miles of mine. Mambo magum. Hadi mwenyewe nilikufa. Man, forget about that. My cheese from the letter Hennessy. Wanna sip, sip, wapate vibe, wapate energy. Zile zipi zitafunguka sana. Love the ladies walk around. Wanna twerk, twerk, I'm good here with
sina
my baby.
Sina cha kufanya, zege kufurahi. Bili napato nanza kuna najidai. Minongele amani.
Unakongele nani?
Unakose amani.
Minatokea mtani.
Sina cha kufanya, zege kufurahi. Bili napato nanza kuna najidai. Minongele amani.
Unamongele anani?
Unakose amani. Minatokea mtani.
Now everybody wanna party. Ini party ya kiaibi. Brother man, I'm sorry. Kula buyu uko na watu wa mungu. Slete burugu kwetu unatubu.
Amen.
Na hata gundu na maliza kima utundu. Sishanga ya tafungu likija.
Again.
Bono unagubu. Mlinisha ita watuchu. Saibi wapo kwenye isuzu wade watu. Asante mungu wabaya naona madudu. Wanajifanya ndugu ila bora wani ache.
Bono unagubu. Ila wana nyukumu na isi wana sumu. Naomba wasidika mate.
Sina cha kufanya, zege kufurahi. Bili napato nanza kuna najidai. Minaongele amani.
Unamongele nani?
Unakose amani.
Minatokea mtani.
Sina cha kufanya, zege kufurahi. Bili napato nanza kuna najidai.
Minaongele amani.
Unamongele nani?
Unakose amani.
Miwa natokea mtani.